newsblog.co.
You know how we do this, ladies and gentlemen.
Nesb.
Mkemaki 2. The third. Shinko Beats on deck. Diabana yo.
Bafula Gia Zambia. And baby, Fula Gia Zambia. Fula Gia Zambia.
La pangifuna ukutanana nawe. Ay. Bangifuna ukutanana nawe. Ay. Edumendo twako uto, mano yako ayo, jimbo yako iyo, ilipe competition. Shifulu futi chako, dumbo dumbo wako, kwina kwina kwako, ufunika papi upoti.
Kuwama wako kwa ufanika papulagi ya Zambia. Bafula Gia Zambia. Eguama wago go ufanika Bafula Gia Zambia. Afula Gia Zambia. And baby,
ufunika
Bafula Gia Zambia.
Bada pene pa
Bafula Gia Zambia.
Ufunika
Bafula Gia Zambia.
Bada pene pa
Bafula Gia Zambia.
Don't miss precious name, ladies and gentlemen.
Ufunika Bafula Gia Zambia.
Bada pene pa
Bafula Gia Zambia.
Ufunika
Bafula Gia Zambia.
Iyo mfeshi kuwama ufunika pandalama. Iwe ni mbama cha chenji sinzanama. Chuzankala mililo tonse na tubana. Bambili bama puela batisiba makwana. Iyo mfeshi ifunika muma pepa. Iyo mfeshi ifunika na panyuzi. Iyo mfeshi ifunika tizi pempa. Kukuona koche ifunika tizi cheka. Iwe na ine tuwa milana really. Tifunika pakoto vamzi wabili. Meantime apandiwe uliko. Tifaka po iwe nochosa puka iko.
Kuwama wako kwa ufunika pafulagi ya Zambia. Bafula Gia Zambia. Bafula Gia Zambia. Eguama wago go ufanika Bafula Gia Zambia. Bafula Gia Zambia. And baby,
ufunika
Bafula Gia Zambia.
Bada pene
Bafula Gia Zambia.
Ufunika
Bafula Gia Zambia.
Bada pene
Bafula Gia Zambia. Ashiripuja kwa chochi fanika Bafula Gia Zambia.
Bada pene
Bafula Gia Zambia.
Ufunika
Bafula Gia Zambia. Fula Gia Zambia. Ashiripuja kwa chochi fanika Bafula Gia Zambia. Fula Gia Zambia. Fula Gia Zambia. And baby, Nazi P, the video and I'm presenting.
So, okay, it's as a group.